We're ready to start it again, huh? Kunionesha kaburi
Nimelia asubuhi Chana na jioni Adui ananitishia mauti Kwa kunionesha kaburi
Nimelia asubuhi Chana na jioni Adui ananitishia mauti Kwa kunionesha kaburi
Nimelia asubuhi Chana na jioni Adui ananitishia mauti Kwa kunionyesha kaburi
Nimelia
asubuhi Chana na jioni
Huyu adui ananitishia
Nimelia
asubuhi
Chana na
jioni
Adui ananitishia mauti
Kukimbilia wewe Usiaibike milele
Nimekukimbilia wewe Usiaibike milele Nimekukimbilia wewe Bwana Usiaibike everybody sing
Yeah, I think.
Say yes, because he wants. Grab it, get